verse 2. Phakama ulwele umhlaba, phindisele kwabazidlayo izenzo zabo. 3. Jehova, koze nababi, kube ninabi abana. Verse 4. Mpompo, bakhuluma amagazi, bayazidla bonke ukubi. Verse 5. Isizwe sakho Jehova basiphohloza, nefa lakho balinyathela phansi. Verse 6. Bayabhubhisa umfelokazi nomfokazi, neyintanda bazibulala. Verse 7. Bathi, uJehova kaboni, uNkulunkulu kaJakobe akanaki. Verse 8. Qaphelani nina zithutha, phakathi kwabantu nokuzula, ukuqonda nini. 9. Wenza indlebe kakuna, okudala iso, kanakukana. Verse 10. Uthethisa abezizwe, ofundisa abantu kwazi, kanakujezisa na. Verse 11. Jehova uyayazi imicabango yabantu kuba ingumoya nje. 12.
Jehova, usiswe lowo muntu omyayo, omfundisayo ngomthetho wakho.
Verse 13. Wenzela ukuba umphuze kwizimbi, azebe umgodi lungenamthetho. Verse 14. Ngoba uvakayo ukuthi abantu bakhe nebakhe bayulishiya. Verse 15. Ngoba kuya kubuyele kwahlulelwe, bobaqhinhliziyo bakulandele. 16. Ngubani uyakungumela phakathi babi na? Ngubani uyakungelekelela kwabenza okubi na? Verse 16. Uma uJehova esizile usizo lwami, umphefumulo wami uyakutsha ukuhlala ekuthuleni kokufa. Verse 18. Lapho unyawo lwami luyashelela, umusa kaJehova wangiphasa. Verse 19. Kubo obuninginingi bemicabango enhliziyo yami, ukududuza kwakho kwathukusa umphefumulo wami. Verse 20. Leso bubi singahlanganyela nawe yini, leso esisebenza kubi kungathi thetho. Verse 21. Bahlangana kwela umphefumulo oluleyo, igazi ecala bayalilala. Verse 22. Kepha uJehova waba yinqaba yami, uNkulunkulu waba yiwa ephephela kulo. 23. Uyangiphindisela kubo ukushiya kwabo, abaqede ngokuba Jehova uNkulunkulu wethu uyakubaqeda. Amawubo 95 verse 1. Wozani kubele uJehova, sihlabele kubulo kulo gala lensindiso yethu. 2.